Snap Rasta, I live in Zen outside all day.
Yo, KB.
Yeah, don't ask to on the Tony. Wake up in the morning, I throw out chaff machoni. What was going on? Bele ni kiza Sony, mwingi ukungu machoni. Na ndoto za kuwadoni, wakuni padili simoni. Mawazo tele kichwani, kodi ya meza nyumbani. Bado miezi mitatu, nitwe baba flani. Nategemea fani, mziki unipela mani. Na nipo kwenye kiza, unipa msada nani. Awapendi tukulai, hataki kuona tukiwa ai. Wanatamani tungedai, kila siku waone tumeanguka. Wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, tumepita nyingi changamoto mpaka sura na ngozi zimechaka. Tumepitia msoto na changamoto nyingi kwa mita. Toka tukiwa watoto tabisha nao noma na shanga. Lengo kutimiza ndoto shabiko taji nembo ya mita. Nashukuru Mungu lipofika sola isi uku. Vita nyingi nimepigana mpaka kushika mtutu. Nona nazidi kupanda bei so tena chuku chuku. Baga pizza tupu, nyama nyama kuku. Kwa tukila day party tu, wana unaluka viduku. Utasema kismart du, tunavongoa wa chuchu. Masnichi si wataki uku, ndona watoa mkuku. Kwenye floor wani party u, kiasi peleka kisutu. Masnichi ni mashole, fake nigga ni wachole. Nataka nwape mikuyo kuku mkatiane vitu. Masnichi ni mashole, fake nigga ni wachole. Nataka nwape mikuyo kuku mkatiane vitu. Awapendi tufulai, hataki kuona tukiwa ai. Wanatamani tungedai, kila siku waone tumeanguka. Wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey, wanda kufosi, wanda kufosi, wanda kufosi bila kuchoka, Mungu ana bless. Hey,
hey, oh, hey, no, no, hey, wake up.